kuri wa kane nibwo ribwe hamagaje umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Muhoza nyuma yo kuva muri ibibazwa Madame Ingabire washinze ishyaka Adolphe Umurinzi itemerwa gukorera mu gihugu yabwira Radio rya Amerika ko ibyo yabajijwe bifite isano n'ifungwa rya bamwe mu bayoboke be bafatanywe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru mu Bavutewe Nelson Nsengimana
ngo haba haramuhugurwa bari abagenzi baje bafashwe ngo bakoze bashingiye ku gitabo cyitwa uko bakora ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro ikindi navuga ni kijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day n'izingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze uyu munsi wa Ingabire Day bagashaka kwemeza ko rero kuri uyu munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi kuko ibyaha biremereye no gutekereza ko gutete abantu barindwi badafite n'ibuye kuvuga ngo bashatse gukora ubutegetsi kuri iyo tariki njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje cyangwa icyo sinzi niba amahugurwa yarabayeho ukwemera kuvuga ngo abantu barindwi bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cya cyo na FPR tuzi imbaraga za gisirikare bafite nabyo ukumva ari ibintu bidafatika.
Ubwo ijwi rya Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry muri iki cyumweru yari yasobanuye ibyaha abantu batanu bo mu ishyaka rya Adolphe Umurinzi n'umunyamakuru w'Umubavu Nsengimana bakurikiranyweho.
Bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Ibi byaha biramutse bibahamye uwagikoze ahanishwa iki?
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite cyanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15.
Ingabire yasobanuye ko bafashwe bose uko ari 6 bafashwe mbere y'umunsi umwe ngo hizihizwe umunsi witiriwe Ingabire Day. Ingabire yasobanuye ko uyu munsi wakizweho mu mwaka wa 2016 ubwo yari afunzwe. Abawutangije bifuza ko ahajya hazirikanwa buri mwaka abanyapolitiki bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ingabire agasobanura ko uyu munsi usanzwe wizihizwa kandi ko ntawe ubangamira.
Ni umunsi wo kugira ngo abanyarwanda dutekereze ese ni ngombwa ko agira umuntu ufungwa kubera ibitekerezo bye. Igihugu cyari cyarafunze, mfite abarwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye bafunze, nuko ubu ngabo ntabwo dukomeza kuvuga kugira ngo batibagerane. Twibutse ko bafunzwe kubera ibitekerezo byabo, bafunzwe kubera ko bari mu rugamba nk'urwo nanjye nari ndi mufungwa guharanira ko twubaka igihugu kigenda kuri demokarasi. Basanze nyine hari amamesaje twe twahaje ufungwa ngo bakore ifoto batizo amashusho yagomba gukoreshwa iki yagomba gukoreshwa muri uko guhungabanya guteza imvururu mu gihugu. Ndabona ntabwo ari byo bimaze gukabya ko hari abantu benshi bamaze kuraswa ku mpamvu izo ari zo zose zitangwa kuri twe dusanga nta munyarwanda ukwiye kuraswa kuko igihe cyo gupfa cyavuyeho. Nta munyarwanda na egizekitifu agomba kuza kuko biteye isoni kuba tukiri mu gihugu. Umuyobozi yumva umuturage agomba kubivugira inkoni hakurikije ibintu byemewe mu gihugu cyacu. Ibyo bintu bigomba gucika. Turaharanira ko ibyo bintu bicika, n'abaturanda ko ibyo bintu bicika rero abanyarwanda nibo bazaharanira ko bicika n'abantu.
Uyu munyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda asobanura ko kuba yabajijwe agahita asubira iwe byamuhaye icyizere ko na bagenzi be bafunzwe bashobora kurekurwa.
Naratashye ndi muri ko nta kibazo nubwo nzasubirayo ku wa mbere. Ntabwo mbona impamvu yo gufungwa kuko gishobora impungenge zanjye nari nsabize ngo guhandika kugenda umutwe w'abagizi ba nabi ndetse mbabaza kitarufatwa n'umutwe w'abagizi ba nabi nagize amajwi ya 100 ntabwo ari garufa. Nkora mvuga nta ntwaro dufite, ibibazo byacu turi kwivugisha umunwa dusaba ko twabwira kugenda ku mategeko. Ntabwo urwikekwe rwagombye kuva ngo nifite igitekerezo ko bazataha kuko ntabwo mbona ko gusoma igitabo byavamo icyaha. Kimwe n'uko umuntu asoma ibindi bitabo zose ntabwo gusoma igitabo byagombye kuba ikintu cy'icyaha.
Abantu 6 RIB yatawe muri yombi mu cyumweru gishize Nsengimana Theoneste n'abagandashyaka 5 ba Adolphe Umurinzi bafunzwe kuva tariki ya 13 z'uku kwezi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwira Radio rya Amerika ko dosiye y'aba bose baregwa yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.